Toka tukulane ni ma issues tu. Issues tu. Toka tukulane ni ma issues tu. Issues tu. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Issues tu. Toka tukulane ni ma issues tu. Issues tu. After million ni billion, after billion ni trillion, after trillion ni Dora. Nasikia heartbeat nikigusa thorax. Kini chiki anadai tu ni thorax. Favorite position CEO. Favorite books ni logbook. Kani title anadai title deed. Kani license anadai kuona gun. Girl talk near for the rich buddies. Man talk near wasunga vuti bangi. Sena tumaini asake tuma tumbo. Sena lake juwe sisi ndo tu. Mzinga jeshen una diet nizime. Miso latido kwa dorime. Juna come late wesi ali. Missy mosque don't jamia me. Toka tukulane ni ma issues tu. Issues tu. Toka tukulane ni ma issues tu. Issues tu. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Issues tu. Toka tukulane ni ma issues tu.
Tulianza ka BFFs. Akadenim umeka KDF. Nilichukua hadi CDF. Akatuma notes kama PDF. Oba chap chap. Ilikuwa Vin Diesel kadere. Aka knock knock. Akapata Alejandro na towel. Harakati ni nyundo msumari kabati. Zinagongongongana. Harakati ni nyundo msumari kabati. Zinagongongongana. Joli kwa mrota ni vile singe kuchapia njo maana. Nikikuteka mkuteka na mabia. Ukutuma choche ni kuita na madia. Na tunambia sikujua yetu tunge kanyagia. Pick your poison na wewe njo sumu. Alimaza flavor yangu kama puru. Ati ride or die na siku die. Die.
Mwenye ox D&D asipigiwe. After bashli walo ndio ilwe. Piana namba next pip upigiwe. Kosa kupigia DM yako upigiwe. Ukinyuma kiwa uchi endo woge. Si magot, nyini magot. Mingi zigizaga zogo. Mingi sumu, mingi keleleza sonko. Ambia Rita kwake na retaliate. Na nakam kama zangu zimeriate. Aulize naomba nikiangalia wapi. Kwanza niambie amepika japo ngapi. Kikulachua kikuposti. Kikiposti kikokosti. Kinatoke ndani ya ndoto kimgosti. Kikipiga wantu na demu avosti.
Toka tukulane ni ma issues tu. Issues tu. Toka tukulane ni ma issues tu. Issues tu. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Issues tu. Toka tukulane ni ma issues.